Mikujo, mikujo ya ngoro Nihongo ma ahithaga giko Kaguthaitha, ukujurire ngai
Kujura
Uthabiedere, ananagenawe
Mikujo ya ngoro Hidimwe erisha Avire damasiki Mwagama kiwa siri agetumaza hili Totuari muruaru Akamore yemo nafi Kana niego kuwa Kana niego tura moyo Erisho nazaheri Akerera mono Akimwira nijuwe Urioge kauru isira eri Hazaheri akimoria Kukiwate katia No ide oruo siowe hidete koro ineake
Mikujo, mikujo ya ngoro
Mikujo
Nihongoma ahithaga giko
Kaguthaitha
Ukujurire ngai
Uthabiedere
Uthabiedere ananage
Ihoya riakwa
Uthaitha Ukujurire ngai
Kujura Erisha kimwira soka kwi mudhamaki Uthiu kamwire ati niegutura moyo
Niegutura moyo
Kaya gureirie akanyonia noe gukua Na niyo gatuika mudhamaki wa siria Azaeri inuka akimwira oguo Na mudhe nyoyuki agifaga kimuraga Yo tamaki akugetie ohiga
oh,
Unafi okehiga uthamaki ne wake
Mikujo, mikujo ya ngoro Nihongo ma ahithaga giko
Kaguthaitha,
kaguthaitha Kujurire ngai,
kujura ngoro
Uthabiedere
Koro mudu, uriogu thekagia Noe muduria, ukwedagira uru Na todu dukiona, maudume koro Uka muyoka, ugasoka kweria Gaida kuhoya, uhegu kurana Todu ni uyario, theme mukunanie Uigua gamenya, ulea wakuihoka Udogora gieo, hithe mwoyo watua
Mikujo, mikujo ya ngoro
Koro enoi
Nihongo ma, ahithaga giko
Ihithagira giko
Ukujurire ngai
Kujura gai
Uthabiedere
Kujura gai Dagu
Kujurire ngai Uthabiedere Ananage
Hallelujah Koro enota Koro ya mudu Nire uhiga muige Na nire maheni Gotiri uge memenya Nihi thagira Matuhu maige Na nire mikujo ya kuhitha meia Oliria ya thapio mkujo ineomwe Wesire tiene theru oga kora ongi Nukai ukihota gugududhureria na nowe ungihota umithambiethere
mikunjo mikunjo ya ngoro
mikunjo
ngoma ahithaga giko
ya ngoro eno ya nua
gucurire ngai
gucura ngai
umithambiethere
gucura ngai ndagu Yerire kai amuthuthurerie
thuthuria ngoro
akora ina oru amugarurire onani ihoya riakwa para ngoro yakwa ngai othuthurie kana ni hithire uru wakora ina juko kana ukoroku rumena kana mehia mamitha bao yothe Kuchura mikucho, kuri amehidete Othabie na dhakame ya moroguo jesu Kaire
Mikucho, mikucho ya ngoro
Mikucho,
nikongoma Ahitha gagiko
Dagudhaitha
Dagudhaitha
Kuchurire
ngai
Kuchura ngai
Othabie dere
Kuchura ngai
Mikunjo ya ngoro
Mikunjo ma
Ahithaga giko
Ndaguhoya
Ndaguthaitha
Kuchura ngai
Othambiethere Ananage
Ndaguthaitha
Ukuchurire ngai
Othambiethere
Ananage nawe